ko woni pamaraku neɗɗo kam woni mo yottaki duuɓi sappo e jeetati laamu aadi laawol nogay novembre duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e nayyi gam tabintidde golleji dow sariyaji sukaaɓe ɓe jonayi. Laawol ngol holli golleji ɗiɗi ko carɗo on haani waɗa fiide cabbi sariya dow sukaaɓe se waɗi baasi ɗiɗaɓe ngel reena sukaaɓe ɓen hisinde ɓe gacce. Nden noon dewlinde mo yonayi no woni hen gam no laati balaau mawɗo yaade tukkikole ndew ɗum du far cellal ɓalli maɓɓe far hakkilleji maɓɓe far battane maɓɓe e hoore mum. Boubacar Adamu carɗo no sukaaɓe ɓe jonayi suudu sariya mandu ley ñamey famtini hano ni
kiitotoɗo fille sukaaɓe ɓe gaɗe duuɓi sappo e jeetati wawana sarɗanade sukaaɓe ɓe wakkati cellal maɓɓe denakuno jande maɓɓe mema suka debbo tilsinaɗo dewlina burna mum ni hiɗa bonni kiitotoɗo fille sukaaɓe o no wawi sarɗanade.
Illa duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e nayyi warde hannde neɗɗo fuu no waawi holloyde carɗono sukaaɓe ɓe jenayi on seni matani to suka woni no dewline nden ne kerol hooreɓe fuu e wallooɓe dow reenugol sukaaɓe laato laamiiɓe non ma hooreɓe diina no wallooɓe mawɗo sariyaaji hawtaade e saarooɓe sukaaɓe ɓen e hoore mum laatiiɓe kamɓen gonno reena sukaaɓe mu'en. Seni filla dewgal sukaaɓe ɓe jonayi ɓen warii to kiitotooɓe to sayto ɗum ndaara ɗum famra sabu dewgal ngal daraaki hirnyere. Boubacar Adamu jon sariyaji ɓe jonayi ɗo gallu ñamayi no fillata no moƴƴiniri dewgal sukaaɓe ɓe jonayi gom.
Le mari lui-même quand je
gorirawo on he hoore mum wakkati pamtimmi ɗum dow duuɓi suka debbo on wi'anani ɓe gartirana ɗum ceede mum kam fasiti ceede ɗen ndu ni o hokkagal acca fedde warde haalani kan nden du mi ƴamiide tokkito filla o de ƴeewa nde ɓe pasitinanoy illa nden du wala gacce gonɗe mi haalana.
Wakkatiji goɗɗi gam faabade sukalel deel yaara jande mum yeeso juuju on ne tewtan itta dewgal ngal nokku fuu to suudu sariya woni no waɗi kawƴinaɗo waɗde sariyaji sukaaɓe ɓe jonayi.
Yewtere pindinol gol waɗama nder balla fedde UNICEF.